Tommy D. Jones, MJ for real. Umechomoza kama jua asubuhi, unavyopendeza udhaifu wako sitambui. Umenipa juju misijelewi, na hisi niko tungi na misilewi. Nikikukosa najikejeli, natamani niwe nawe daily. Hilo gauni la heshima ulivyo wima, tamani niwe nawe. Utulize wangu mtima, tunze heshima, mimi nawe hadi milele. Hilo gauni la heshima ulivyo wima, natamani niwe nawe. Utulize wangu mtima, tunze heshima, mimi nawe hadi milele.
Usinizungushe kama feni, mimunza kuruo yangu ndogo. Nambie, nijue, kama mwenza kuna nifa. Nambie, nijue, oh, wangu mtima. Basi nipoze nitulie,
oh mama.
Basi nipoze minilie,
oh mama.
Basi nipoze nitulie,
oh mama.
Basi nipoze minilie,
oh mama.
Basi nipoze nitulie,
oh mama.
That is how it is.
Baby, wangere, sije kunitenda.